thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Nobody, I don't need nobody. Tuloish kondugu no tunazijua haso. Kula na kulala manyanya so. Funga shurudi kijijini besi nasomia. Kini penda Mungu inatosha. Wengine atakusevu kwenye shida. Utamdani rafiki wafahira. Kumbe moyona na kuchukuria barira. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitotumia ndumba wala nguvu za devil. Simuitaji mwijaku ya china baba level. Mia kini penda Mungu inatosha. Yes, pinapenda marafiki. Wale wanao kwepo wakati waziki. Sio wanao kuja deal zikitiki. Sipendi unafiki ya kini penda Mungu inatosha. No, no, no. Nipangecha kuposti, misi kufollow. Shoboza kozi na kukosti, winani follow. Usinilete mikosi, akini penda Mungu inatosha. Ukinyona kutwa nipondani. Sina tatizo na majirani. Ila sitakiwa nijue kiundani. Akini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki, ane nilipia kodi. Pengine na furahi mikumpigia hodi. Akini penda Mungu inatosha. Yes, pinapenda marafiki. Wale wanao kwepo wakati waziki. Sio wanao kuja deal zikitiki. Sipendi unafiki. Akini penda Mungu inatosha. No, no, no.